Destination Sound.
Singida's in the building. I go by the name of Cyril, aka Kamikaze.
Nimetoka Singida, nimekuja da kusaka mapenye. Nacheza na mida, siwezi kukaa wakati rumba neni. Mama liniambia pambano, usikate tamaa kizembe.
Talala vipi nyumbani, kuna madogo na mindo jembe.
Bata zetu waga Singida, nina machizi wa mwenge mpaka manyoni. Tunavimbaga na kina na niwe masepe, tusonga machozu seni. Ulele, ani, iza, aba, iki, jija, jija. Nyumbani, nyumbani, hata kama kuna shida gani. Wananita Kamikaze, jina kuwa kita. Nikikupa kiatu changu, nigawezi kuva. Nime haso kwenye mitaa, tena bala, mpaka nimepata fame. Haikuwa easy, bra. Huku kwetu walizeti na makuku kibao. Wabunge, kama kingu kwenye sim, niko nao. Yes, kwa pamoja, tunawakilisha gida. Niwe Josie, da, siri, ama niwe China.
Singida, boy. Singida, Singida, boy. Singida, boy. Singida, Singida, boy. Singida, boy. Singida, Singida, boy. Singida, boy. Singida, Singida,
boy. Welcome to my hood.
Singida, boy. Singida, Singida, boy. Singida, boy. Singida, Singida, boy. Singida, boy. Singida, Singida, boy. Singida, boy. Singida, Singida, boy.
Naipenda Singida. Kwingine nitakwenda ila tukupoteza mida, mida. Mana ndo hometown, mi ndo homeboy. Kote Manyoni hadi Kiombo. Singida mjini wana enjoy. Iguguno nyumbani ndo huni toy. Napangwa kondoo maskini kama deuji. Kiacha warembo wakali kawema sepetu bado tuna more babies. Mkoto upenda hata kama ujui nini sababu. Kiacha warembo wakali bado tunachimba madini ya dhabu. Sharo kwa Tundu Lissu Cyril mpaka Waziri Nyarando. Hata ukitoka nje ya nchi bado mkoa still tuna run to.
Welcome to my hood.
Singida boy. Singida, Singida boy.
Yeah.
Singida boy. Singida, Singida boy.
Yeah.
Singida boy. Singida, Singida boy. Singida boy. Singida, Singida
welcome
boy.
To my hood.
Singida boy.
Yeah.
Singida, Singida boy. Singida boy. Singida, Singida boy.
Yeah.
Singida boy. Singida, Singida boy. Singida boy. Singida, Singida boy.
Iramba.
Singida boy. Singida, Singida boy.
Iguguno.
Singida boy. Singida, Singida boy.
Boy.
Singida boy. Singida, Singida boy.
Igungi.
Singida boy. Singida, Singida boy.
Kalama.
Singida boy. Singida, Singida boy.
Iramba.
Singida boy. Singida, Singida boy.
Wanyatu.
Singida boy. Singida, Singida boy.
Singida boy.
Singida boy. Singida, Singida boy.
Ah.
Boy.
Yeah.
Boy.
It's Wakasha, baby. Singida's
boy.
In the building, ladies and gentlemen.
Boy.
We are Singida
boy.
United. Songa, see you.